Mara kwanza kukutana naye, kajikuta nimevutiwa naye. Misiku sita nikaruka naye, siku kaficha kakachana nosha kapenda. Nane namba kiuno nyigo mtoto lipsidenda, kanavocheza kana majejo, unoladai na kana vigezo. Akasema ni mfollow insta, huko ndiko mambo yote kuisha. Nikaka DM, hakaka demdem, mambo saivi yako fanya ni bembe. Wana pande zote wana mwiga shemshem, nime fall in love. Yeah. Nime fall in love.
Find a bit.
Bobo, welcome to my place.
Welcome to my place.
Bobo,
Bobo,
welcome to my place.
Bobo, Bobo,
welcome to my place.
Bobo,
Bobo,
welcome to my place.
Bobo,
Bobo,
welcome to my place.
Bobo,
Bobo, welcome to my place.
Bobo,
Bobo,
welcome to my place.
Black China sula Diane, niko tempa niko fire. Kama ndege tunafanana, uko fiti uko maya. Black China sula Diane, niko tempa niko fire. Kama ndege tunafanana, uko fiti uko maya.
Nampenda, nanipenda, pande zote si tutakwenda. Janipanga kwa kalenda, karibia maisha geto.
Bobo, welcome to my place.
Welcome to my place.
Bobo,
Bobo,
welcome to my place.
Bobo, Bobo,
welcome to my place.
Bobo,
Bobo,
welcome to my place.
Bobo, Bobo,
welcome to my place.
Bobo,
Bobo, welcome to my place.
Bobo, Bobo,
welcome to my place.
Kill up,
you know what it is.